Sina salio, baby mama, ningekupigia tuonane. Kwa hiyo likizama, namba tukutane pale pale. Sina salio, baby mama, ningekupigia tuonane. Kwa hiyo likizama, namba tukutane pale pale. Baby, baby, leo nimekwama kiukweli. Meseji, meseji yo, unazonitumia sizipendi. Hizi mbio zote muli nazo kimbia, girl, it's just for you. Sielewi vitu gani unavyofikiria, girl, inside of you. Mawazo yako niko full door, na wapigia towe chumba. Kumbe fuko limedoro, mina saga tuna rumba. Acha wote baby wendo bora, mbona roho inakunda. Kwangu wewe ni sumaku, mimi ndiye chuma. Sina salio baby mama, ningekupigia tuonane. Kwa hiyo likizama, namba tukutane pale pale. Sina salio baby mama, ningekupigia tuonane. Kwa hiyo likizama, namba tukutane pale pale, baby. Tukutane tuyajenge, tusiachane kizembe. Takumisko wacha mida yende, jionifani njo tutete. Wacha hao vijino pembe, fanya yako jichenge. Sikubali miku wacha mpweke, wacha nije udeke. Bio zote muli nazo kimbia, girl, it's just for you. Sinewi vitu gani unavofikiria, girl, inside of you. Mawazo yako niko full door, na wapigia towa chumba. Kumbe fuko linidoro, mina saga tunarumba. Acha wote baby wendo bora, mbona roho inakunda. Kwangu wewe ni sumaku, mimi ndiye chuma. Sina salio baby mama, ningekupigia tuonane. Kwa hiyo likizama, namba tukutane pale pale. Sina salio baby mama, ningekupigia tuonane. Kwa hiyo likizama, namba tukutane pale pale, baby.
Sina salio baby mama, ningekupigia.